Stereo.
Katika haya maisha sijawahi kuogopa, yani mimi maisha haijawahi kunitisha. Nachokijua yuko Mungu anayejua, vipi tunazaliwa na vipi tunakuwa. Kama ni ufundi basi pumzi ngejijea, yani kama ni ugwiji nyinyi kifo tungezuia. Nimemwamini je dereva sasa, kwa nini siwe Mungu hapa duniani? Nami ni Mungu ananiona, taratibu tu nikipambana. Nami ni Mungu ananiona, sipaniki wala ninapambana.
Mungu aniondole maadui zangu, chajabu liopoteza wengi ni marafiki zangu. Huyu Mungu wangu mimi atazidi kuwasomesha kupitia mfano mimi. Huyu Mungu wangu mimi atazidi nibariki kila mnaponiandama nyinyi. Ganga wangu mimi halali, ganga wangu mimi achoki, ganga wangu mimi kiboko, ganga wangu mimi ni Mungu pekee.